Seeing Jenna, suspense at the board. Yeah. Mm-hmm. Chipongwe ngatandale abale mpimo nandi wawa kuti chikondichi njapakale panontawi kupita chitereni chikondi chatu panontawi kupita ikutonzedwa ndi antu koma musapusitike makolo musanamizike chifukwa chikondi chikagopoda Zasegula, zasegula, zasegula. Yeah, yeah. Wina kagokoda. Zasegula, zasegula, zasegula. Yeah, 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 yeah. Ine, 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 zasegula. Ine, 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 zasegula. Ine, 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 zasegula. Mulavu inda shinda zikwila. Tawi zonse kukalelo pilila Zonse chabe siku disonisia I've been here before, hurt before, left before yeah. Agamalangula, etingatala fula moto Akandika ngamu ni duda Inungata ni chola mkono Koma Musa pusitike magolo Musa na mizike chifuka Zasegula, yeah, yeah. Wina kagokoda. Zasegula, 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 yeah, 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 yeah. Ine, 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 zasegula. Ine, ine, ine.